Aye, 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 Gacela ngiyakhulela mina Uthola ufana nami Angono mina ngisindizile Ithani lalelayo Angono mina ngisindizile Ithani lalelayo Angono mina ngisindizile Ngiyobona isithandwa sami Angono mina ngisindizile mama Ngiyobona isithandwa sami Swela mapi, angindize ngifinyelele kuye swela mapi, mina ngondiza ngifinyelele kuye Mangindize, mangindize, mangindize ngifinyelele kuye Loko komambayo, umtshele uyasebenza Leli bhodo liphekayo qondisa amathe liyangimemeza Nhliziyo yakho mthandwa womuntu ngiyayizwa iyangihlebela Phakathi nobusuku ngilele nomuntu gama lakho ngiyalimemeza Amthandwa womuntu ngicela ungamyeki Lokho komambayo mina ngiyathanda ngicela ungaliyeki Leli xolo ngidlisa lona Liyasebenza ngicela ungaqeshi uvele ungidlise wena Kabinishini yithi ungidlisile abalithanda uthando lwethu Ngiyazama ngiyahluleka ukuthola ofana nami Ngiyacela ngiyakhuleka ukuthola ofana nami Ngiyazama ngiyahluleka mina ukuthola ofana nami Gacela ngiyakhuleka mina Uthola ofana nami Angcono mina ngisindizile Ithani lalelayo Angcono mina ngisindizile Ithani lalelayo Angcono mina ngisindizile Ngiyobona isithandwa sami Angcono mina ngisindizile mama Ngiyobona isithandwa sami Swela mapi, swela mapi